ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ስለነን ፕሬዝዳንቱማ ወልአይ ይመናጀሩ ከልትፉፋን ይወተው ከፍለኑ ሰነን ጅፈቱን ሳኒ ለብሰም የታናም ፕሬዝዳንት ድራኒ ጆ ባይደንሞ ጉርሙ ኮቪድ ቁጥ ሰገልት ዱሉ ካለፊ ሳኒ ከን ኡመም ተኡ በይስሰኒ ጅራን ከባሳ ሚሼል ኩዊን ጃለነ ጤሳ
erga filannoon prezidantummaa United States sadaasa saddi darbe kana gaggeeffame as biyyattiin bakka lamatti qoodamuun dhugaa ta'ee jira. Ittaanaa prezidantii kan turanii fi akka injifatan kan tilmaamame Joe Biden akka jedhanitti gara biyyattii bulchuutti ce'uufan jiraa jedhu. Prezidant Trump immoo sagalee ummataa lakkaa'uun kutaalee biyyattii keessatti itti fufee jira. Kana malees kutaalee shirri hojjetameera jedhame keessatti iyyata koo akkanaa ilaalamuuf carraa argachuun qabaa jedhan paartii rippaabilikaanotaa irraa Kristin Noem bulchituu kutaa South Dakotaati.
What I think is interesting is this declaration from some individuals saying it was an overwhelming victory for Joe Biden.
Namoonni hangi tokko Joe Biden walii galaan injifateera jechuun labsuun isaanii nama dhiba. Kun ta'uun danda'u sababiin isaas kutaalee hedduun sun ammayyuu sagalee ummataa lakkaa'aa jiruu jedhan. Hoogganoonni paartii demokiraatotaa gita isaanii kan warra rippaabilikaanotaaf gaaffiin dhiyeessan biyyattiif jedhaatii Baayden injifachuusaa fudhadhaa yookaan shira hojjetame jettaniif ragaa dhiyeessaa ka jedhu ture. Kiris Kuuns senatara demokiraatotaa kan Delaware irraati.
Republicans are going to support President Trump in his resistance to accepting the outcome of the election. The president needs to show some facts, not just angry tweets.
President Trump bai filannoo hin fudhadhu sajedhan sana Republicanoonni ni deeggaru taanaan ragaa dhugaa qabu agarsiisuu qaba. Barreeffama muuhannaa Twitterii irratti baasu sana mitii jedhan gareen Biden akka labseet Biden gara biyyattii hoogganuutti ce'uuf garee dhukkuba COVID-19 irratti hojjetu hundeessee jira. Gama kaaniin amajjii 20 Baayden kakatanii aangoo qabachuuf karoorri ba'e itti fufeera. Guyyaa sirna kakuu sanatti Baaydeniif Tiraamp waltajjii irratti mul'achuun ergaa guddaa qaba. Biyyattiin duula filmaataarraa gara waan itti aanuutti ce'uuf qophiidhaa jedhameera.